gabasa tanutti ceena lolli yemen ke samalle tumu fejira bakatton normo yemen bufata bakata alqaras jira mujiratan lolli mormi tota motuma biyetti giddust deemsisam wanutti qiya tajiru soda hama ke sijira jiru halli jirenye sanille baaye addessa to dubbatu galmo dawittu bakattota oromo yemen ke sijiratan irra dubbise gabase kulo
Yemen biyelo le gabar kuma la ko to ko amma jiru kesa baka to toro mo yiddu tijiru la ko sani ya gani jeda mi sirna be kamu batus wari bu fata baka ta yemen alqaras ke sijira tangaru kuma walto wujedu enye kanat lulli biyetti hala soda ci tarwa an jiru fi sudan kamno itu itti cale rajedu baka tonni ubu muhammad usman umar baka ta woro mo yemen kesa ogga ko sa deti ul jira tanida
biyelo lulli jiru kana ke sati direngo gede daragun nan deso lamada nyadenya ke ti ya ci sala hunnan ka ta kofa ji da nama ne sha ya te olan tuma ga nama tu fara kana te mun ma galab je mu baka bane ni hidan ko gun tu waraka sana garti ni waraka sana ni kai sa ba sani tu fere ni cira ni cira ni fere ni tuman ni ma baka ta kana rakko adda adda kana cire hal kani guya yi na dunya kana tu hal kani guya baka tin barre jin kan mu baka tin jin kan mu baro kuma lama ku da sai rayal kadi rakko balla ti so da ci da ga dir amma mo na no ni biro kana ti bishan bishani nu rahu da ni ma bishan ta bishan du ga tin kan mu guya afurti jerkan habash jahsan warabane buya nata dugati niraungreni bishanille irannu dabalani wali galat jirenya kaiden kidwa wanu he manu be katib nulen beinu da chora ko kai sa bon kamne dukkana kai sira ya chura
abu muhammad usman abba matiti matiti san akamit bul fatu je dega penture
dalagwan dalan juru nanno afan bara kana kurtumi waka guruni jira dani jira kurtumi sunu kampani pura penjuru wangari sinerego wanu makalifa to balla ma tedi kaysa dil man kenya girenya 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 ul fada ka dirra rakko kana dunyan ni be khuda be ndu akmat ti manu mudi be dirra ko warqara bari dunya mudira rakko gudda kana dirra ti rakko kana wanu dingira amma tin kanu rakkane dirra luma dirra ko bagara rayan walla le tu dirra amma ka da nu dirra dirra ma ti den bu abai bane tu ummat ma urtumi kala to kana ba dorballa ma dorban sa dorbana furba de ba ti ba de ni tu warab na gar jini de bina sanmati de kay banna ni bitanna bagaddo tu somalia kai sar razi na kana ni sanu parra di kana ni ti da tin dar de tu ma kali wanni di kana ma wan ko tu de chiwa dolara san tama dolara furtama ga dina garti manni tarang da kasmati kali da dolara di de ni sene ranga sadde tani jira firam na ko
bagatawro mokan kay menjira to kanan ga fatte obujeela namad menzo bultumi ganid demi leman yemenjira dayjichun hala kes jiran nasman
alayta yemen kesa bara kuda sagal sagal tani torba kasme ga marra kuno yemenu ma kesa jirra
ijolle me ga kabdu
ani jolle di rala man kaba kuma lama ku kala ma fase ummani yemeni kunne ummata agurra ta afrika biya kana ganta mo tumma arabati kene jittu da lulle jibanu ra kabani bane le harangal lura kina taba amma le gubane da lurati wa ta kawani wa sinna ta kun kamnu je tura malaka da ganni rum nelle danne ni chetanu rasu da ta aida ta na babu yanu rasu da ga in ma samam na tura ba ti da masabiri te ne samam ne fa da fa idam nu kamna amma le seirana la daldali ko warra seirana la ma gejje su kunille ethiopia da ti da e nu butu nu warra ta ganni nu rasu da ni tu hawala nu busa ya fa fa yero je dan kabani je tura ba ka ta dan rakina ta na hunda ke se jira
akkamu matijira ture amma isini jollela manka bajettani jollela manke sana kamit bulfattu
jollela mansun barno ta seralen qabanu alle jollen ci jato qama ta kula torba ta qama ta kula shani a dofu ma da anjirani baratulle dande ti mallakan kamnu barsinu serni barno ta alle wata ta karayu enni tinille ti ba gudda taba yerohun da yekum sabiyi wanti baratan hinjiru abandu yawin baratu amalle dinagge ratida ada ilmansun wal alumanu dofumma da dafambiya tilalataniyu hindubatu malle magaysanu afanoro molle akasiyeti kana ve no rakkina gudda to seena makatumma kana gezertinu hargate kan biya rabatan ne daran biya namatille irqalanu amudate yitu ilman kenyalle watakawan bu abu nu busanu len kamnu lulle wan bu abu nen kamnu ite
matike sana kamti bulfatto amasin
akko namme singere kana baati ta kabati la magandar rafagarne nanno baharati binanno wa batani amma lumma batanu fa abanne tuwa dalaganne wan arganne sanu magalagu ganne wan arganne warabnu argachi se afani takashin birro torraitu la takashin birro ne simbirro na afani tsoku san kafani tsoru jiramale wa jiru to kon kamnu
bagatunni kun amas lulli mili shota fi motumma yemen jiddi tigge gef majiru ni yadde sajira ajichun dubbatu
iba sammu bakkinaa fi waan dukkanatu fuulduresa adda isa deemaa jechuudha. Abdii murannaatu asa deema. Ani maal jechuuf iyyaa tokkoffa aameedu mala yookaan ilmaan irra ga'uu mala yookaan warruma hayilaa guutuu irra ga'uu mala fakkaataa akkasaa irra ga'uu mala kunillee sammuu isaatti dhiibbaa fidaa. Karaa dinagdeeti immoo halas duraanuu mana hidhaa jiraati. Mana hidhaa umurii keessaan baanetti seenu dukkana seenu jechuudha. Abbaan biyyaa waan qabu mana keessaa nyaata baankii isaatti baafatee dhokfatee nyaata. Baqataan kun immoo ofii fuduruu hin qabu beela'ee jiraatu waan ta'u qabu karaa lubbuudhaafillee jireenyaafillee rakkoo guddaa qaba sodaa guddaa qaba. Baqataan jechuun silaaga harreen duute waraabessan sodaatu jechuudha. Oromoon silaa duruu du'a keessa jirraati du'a siima guyyaan eeguu jirraan siin jedhama.
Baqattoota kana fedha isaanii maal akka ta'e gaaffeen ture kun ibboodha jedhu obbo Mohaammed.
Baqattoonni kun biyya deebi'uuf bara dheeraa kana as turan. Ilmaan harkaa qaban malee humaa harkaan qaban qabeenya harkaan qabu namni qabeenya harkaan qabne bara biyya kana baqattummaa keessa ture biyya galuufis humaa harkaan qabnu biyyi keenya ni beekame biyya dadhabaa fi fufaa fi biyya maal shororkaara jira ijaaramuuf hin ijaaramuuf keessa gaafii jira biyya kana keessatti baqataan bara diidamii wayi ture jireenya biyya saniitiin waliin beeku akkaataan itti galu nama dhibaa nuti gaa'isaan kana keessatti dhiibbaa sirra godhaniiti harka duwwaa si galchuu fedhan. Rakkisa jireenya haalaa rakkisa hedduu nu yaachise amma haalaa nu yaachise oduu bakka hin qabnu nuti baadiyyaa hamtuu kan jirra kiiloomeetira 160 fagaata magaalaa irraa nuti nuti jirru. Ikoonoomii rakkina biyya keenyaa kanarratti illee wanti nu harkaa qabnu jiru biyya sana gantuma sanaa yoo wallaallee jirra nu warra cidha nannee dhumne iyyuu daandii isaa qabateera. Wuli of ijaaruuf waan guddaa barbaachisa. Kana addunyaa mala kan hin dhoobsu nu dhalatuma namatti mirga dhala namaa hin qabnu nu addunyaa kanarraa. Qaamni waan jennu nutti dhagahamaa jira yeroo ammaa.
Dhaabbileen namoomaa lolee yemen keessatti deemuun sodaa biyyattii irraa baqataa jiru. Kanaafis baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruu rakkisaa ta'uu yoo himan mootummaan Itoophiyaa immoo karaa dhaabbata godaantota nagaan biyyaa biyyatti godaansu IOM'n lammiilee Itoophiyaa yemen jiran biyyatti deebisaan jira jechuun dubbata. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.